Production.
Touch the building. Hold up, touch the building. Touch the building. From the day that I met you, Kumutima wanga iwe wenze wanga. Bali iwe inekelo sinipema, Bali iwe inekelo vaniflema. Makolo vako wose inye vanikonda, iwe kumutima wanga iwe ndiwe wanga. Manzanga wose my brothers and sisters, vako funisisa kutunkale wanga. Nduwe jipale pali iwe my girl, nangu vaponte kula vako. Nduwe jitemwe kochile kulilako, nangu vala nekala kutemwe nako. Zaku sunga, mushe, zaku tesa, mushe. Iwe nane baby, be forever. Iwe nane baby, nadini forever. Ine baby, ndine wakondwela kutukale wanga. Ine baby, baby, ndine wakondwela kutukale wanga. Ine baby, baby, ndine wakondwela kutukale wanga. Ine baby, baby, baby. Ine baby, baby, ndine okondwela kutukale wanga. Ndino nyenga baby, ndine okondwela. Chifuka just because unandivomela. Sindi na zange kuti baby ndiwo goma. Sindi na yese kuti ndiwo okongola. Amuna ena tambila zokuti mukazi wabwino ndiwo goma. Suti ena tambila zokuti mukazi wabwino ndiwo okongola. Chifuka chosangala sambo muna wache. Chifuka ndima onekedwe yache. Pali ponsi akungo nyata. Kunyatila nzoma muna wache. Goma tu kazindikila. Kukwirilila nchito ya panyumba. So pano chiti kuti ndipo ndino okondwela po penza switi. She makes me feel like an angel. Ndazindikilo gwila nchito ya papo ndizonga. Kusamala panyumba panga. Kusamarika dina panja yanga. Ine baby ndine okondwela kutukale wanga. Ine baby baby ndine okondwela kutukale wanga. Ine baby baby ndine okondwela kutukale wanga. Ine baby baby. Baby, baby, ine baby, baby, ndine okondwela kutukale wanga. Ine baby, baby, ndine okondwela kutukale wanga.
Naipeza mbambo yanga finally, kukusia ine baby patali. Finally, patali. F-R-I-D-A-H F-R-I-D-A-H.
Finally, in a battery. Finally, battery. Oh, finally, battery. Dystie,
in a baby, ndine okondwela kutukale wanga. In a baby, baby, ndine okondwela kutukale wanga. In a baby, baby, ndine okondwela kutukale wanga. In a baby, 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 baby. In a baby, baby, ndine okondwela kutukale wanga. In a baby, baby, ndine okondwela kutukale wanga.
This is your channel, my wonder, the hurricane, flabbergast, castle, the syntax, castle, and the baris, kid, absolute, place, grumpy, AKM, Ponoski, snap, etching, and razor, Kenmon Rider, Ninja Tokito, Tokita, Jaman, Rastaman, Farah, Iman.
Yeah, baby, this is.